DJ Mike K. Mike K. Kuru bushu kara kasha kuru kung kung. Mani lang kuli mani kami kaputo. Mani shikani na sa matumatuto. Kariya chapa na di ka mabuto. Tushio, tushio, tushio. Mike K, Mike K.
Eloy, mashada fangi gani, kamande. Eloy, mashada fangi gani, kamande. Wakio itepa gospel hewani. Mtoto wa mama, before tuanze ni naswali. Kwa kesi ya binguni neza nitetea kweli. Mgenge ni mgenge for real.
Mike K, Mike K.
Vile wataka, vile wataka. Sema vile wataka, nikikukamata. Vile wataka, vile wataka.
Na kuwaza umefichro yangu bado inakuwaza kukutext banda ndio ilikuwa ni mablanda kuchapa wera daily kungangana kwa vibanda ulinipenda mimi hata kuliko jana hata uliza mimi siwezi kukukana ulinipenda vile tukimanga cha kodondo wakati sina doni kibishana na kamongo toni ukipita na maboy wana dance nazidi kuwalanda ndio iweze kuwa pain siwezi kukupima wewe sio mama pima itabidi nikubebe tu kabegani siwezi kukupima wewe sio mama pima itabidi nikubebe tu kabegani
kuru kushukara kasha kuru kukungungu Bendi la koli meni kumika kudu Nimeni shikani nesema tumasudu Karibi ya chaptuno nipige mamundu Zungushie wendon, zungushie wa Zungushie wendon, zungushie wa Zungushie wendon, zungushie wa Zungushie wendon, zungushie wa Takenye na wendon, takenye raga Takenye na wendon, takenye raga Takenye na wendon, takenye raga Takenye na wendon, takenye raga
I want your boy with the ghetto loving. It's not here that you say you've been wanting. Nita Kenya, nita Kenya. Oh no, I don't need a check. You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return, I'll be bouncing my body, squeezing my body, calling me honey. You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return, I be bouncing my body, squeezing my body, calling me honey.
Nika holy, holy, toto nika holy. Nika doli, doli, toto nika doli. Nime chizi with the love, siji wezi. Niko stendi kulipoti juu ya wizi. Moyo wangu ukangawa na mizizi. Penzi langu ukalipa na mandazi. Kedi night ni kupenda tukichizi. Kukufota fota tuka mambuzi. Vato zako sweet baby za ningora. Kuna venye wacha chisha kakangora. Ukifika kwenye kapwa.
Yeah.
My baby girl number sika tetenze. Last word the kukushoni yati nika stenze. Ata nimeomba afande afande menze. Ni mateso ukutu nangangana. Kukupenda ata hatu kubishana. Mbona uenda hata tukulimana. Raho yangu ime kukwachu. But me don't takuwa waka warachu.
Kukuru kushukara kasha kuru kukungungu. Bendi langoli meniko mikakudu. Nimeni shikandi nesema tumasudu. Karibi ya chapter no nipige mamuru. Ni zumushie wendo nzumushie wa. Zumushie wendo nzumushie wa. Zumushie wendo nzumushie wa. Zumushie wendo nzumushie wa. Nteke nyena wendo nteke nyeraka. Nteke nyena wendo nteke nyeraka. Nteke nyena wendo nteke nyeraka. Nteke nyena wendo nteke nyeraka.
Lakini kitu nao inataka mani. Akia nani but itoto mali. So mi akia nani so mi toto mali.
Akakanguna nikamali yao mare mare. Nikamali yao mare mare. Akakanguna nikangale yao shashamane. Nikangale yao shashamane. Akakanguna nikamali yao mare mare. Nikamali yao mare mare. Akakanguna nikangale yao shashamane.
Chimba chimba nikangale yao shashamane. Chimba 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 kitu adito sauti ya mnyambo.
City boy.
Chimba kitu adito sauti ya mnyambo.
Niko kanjong na shikisha na kawada. Niko kanjong na shikisha na kawada. Niko kanjong na shikisha na kawada.
Music is my game.
Kikile zimena sana.
Moto sana.
Mange uswa na washa na. Tuniko kire no na figa chora saba. Niko shika na washa tumangale. Nika shike kana figa nikadare. Cheki vile kamebeba imevimba ndani. Nadai kukatika ndio chume la lendani. Naka likunda nina shikisha majani. Naka natuta minta piga tumakali. Akurudi hadi atoke uyo chali. Kako fiti kamebeba tu asali.
Chimba kitu adito sauti ya mnyambo. Brr. Sauti ya mnyambo. Chimba kitu adito sauti ya mnyambo. Brr. Sauti ya mnyambo.
Peji pin, akio line and pin. Akio line and pin. Akio line and pin.
Sauti ya mnyambo.
Kimba na nikitimba siti na vimba. Pasua kinga shipa la simba. Mayoyo seke beki na echeza winga. Fnika mona nikunja basi deni kufirimba.
Alaka badi jugi na nikama go. Anituka msi ata basi unge ni tanjo. Unavyo itingisha hido ile ligiso. Nalaka pega miti kahindi si easy go. Ondoku kinafyo kuna akili akili. Oh nakanafyo tete mamwili mamwili. Chimba shoti tano mara mbili mbili. City wanna spend all his mili.
Chimba kitu adito sauti ya mnyambo. Brr. sauti ya mnyambo kimba kitu adito sauti ya mnyambo brr. Sauti ya mnyambo
PGP akiwa line and pin akiwa line and pin akiwa line and pin.
Sauti ya mnyambo kodi wa muranga misizi toke katoto madimu wangu fanya wenyu wakae mapoko na wengi wani mapedi sugu wa mwihoko na mama zao uzangano pale korogosho alize pedi wenyu nuka njotize kitambo malize pedi wangu nuka ikusia kawambo kaskini flani kalifanya nmwage bon maro jimba kitu adite sauti ya mnyambo uchizi pia ni talanta neke chana jaba na mafirifiri neke mindo ule bwana ya bibi yake neke mindo nilinyamba kwa ile conference kesho jimba kitu adite sauti ya mnyambo brr. Sauti ya mnyambo kimba kitu adito sauti ya mnyambo brr. Sauti ya mnyambo
PGP akiwa line and pin akiwa line and pin akiwa line and pin.
Sauti ya mnyambo brr.
Utapigwa kishoto naombe na pia pigwe kushoto kitoto kinadai kifoto ndio magizani ya set ndio wapige punyeto shika turi mperungu tuli ni wagaza wengine ni waguli wewe ndio shada kuja ni naguni ukinyesha mafuta na sabuni brr. Sauti toka ngambo
chimba kitu adito sauti ya mnyambo brr. Sauti ya mnyambo chimba kitu adito sauti ya mnyambo brr. Sauti ya mnyambo
PGP akiwa line and pin akiwa line and pin akiwa line and pin.
Sauti ya mnyambo.
It's now time for some serious African music.
DJ Mike K. Mike K.
Tuma corona mambuso na tuboro kuishika tu bakora mimi na cheki kama hora na madenge denge denge tuko na madenge denge denge zimeshika tu corona mambuso na tuboro kuishika tu bakora mimi na cheki kama hora na madenge denge denge tuko na madenge denge. Ati tuko madenge na venye waroro wanazungusha vibonye na denge sororo inatakenda na ringe kunyenye senyenye bigi kaza wakavinye ninyonye nifinye zikipanda sana ndege nishike nivinye
pereka na mo tara tara ni wafanye vile nilifanya kina sara mamiti kijiti kiboko akikwara hamini kibiki kijogo akilala mtuna mtunaji kama wili poze magames ika juza mapinki poke design huku tunawa kipoketi na baki denge ametoa siri zote
zimeshika tu makoro na mamusu anatuboro kuishika tu bakora mina cheki kama hora na madenge denge denge tuko na madenge denge denge zimeshika tu makoro na mamusu anatuboro kuishika tu bakora mina cheki kama hora na madenge denge denge tuko na madenge denge denge
tuko mavela na vera telenovela novela kani dishi anjera mbogi kibera mandera hey mimi hapa niko makonyo haji tu kivile ngoko meni pande juu musota ulalala kija moja na kuku woko anadai ta moja ya kuku baby leo tuna packaging packaging hakuna kilami bonga sheng bonga sheng kita ikifika tuka bang na ngoko kameiva nika bang ah stop cheza gengeton kibamba sana wapinduru weka ringeton stop cheza gengeton mabombe kwa mahaga wamejaza silicone
kuna madenge denge denge kuna madenge.
Zimeshika tu makoro na mambuso anatuboro kuishika tu bakora mina cheki kama hora na madenge denge denge tuko na madenge denge denge zimeshika tu makoro na mambuso anatuboro kuishika tu bakora mina cheki kama hora na madenge denge denge tuko na madenge denge denge.
Hini denge ya makoro na makuro na matoto tangu mini shike do wanani lamba sana lolo zile ndoto wa upata wakiwa singizo pono wana singizi ya sine mazile zaki
pono pono
wanapenda sana ngono slide in kono kono mini shana wa mikono ready kuwa pa mifano nina stingo kali kali mpya tena ukuje kushinda za tena sio zaki sina pigari masoma kung fan kaju wajana za mayolo fanya zina niko maji na makoro na jiona bang bang na maremo na niboro 1 2 3 fang na wapigi kisha michoro zikzaka zeng zeng zine kama za kumoro mini kama dende
nimeshika tu makoro na mambusu anatuboro kuishika tu bakora mimi na cheki kama hora na madenge denge denge tuko na madenge denge denge zimeshika tu makoro na mambusu anatuboro kuishika tu bakora mimi na cheki kama hora na madenge denge denge tuko na madenge denge denge
piki piki maua
uwa
piki piki maua
uwa
piki piki maua
uwa
baby pan pan panua
uwa
unaua kama lusi wa juzi kapus keusi msupa tausi kishika nkinwai nite boss kubwa mindo plug wa imta nite bab kubwa
kubwa
spinwai spinwai mavela is menwai
mangwai
mangwai
mangwai is menwai
olai olai
olai and olai
zimeshika 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 zimeshika
zimeshika tu makoro na mambusu anatuboro kushika tu makoro mina cheki kama hora na madenge denge denge tuko na madenge denge
Respect when you mention my name.
DJ Mike K. Mike K.
You fucking haters. We ain't stopping until we see heaven on earth. On
earth. Kesho ni zaidi ya today, mbona unakaa, unauliza mbona Mbona mawazo ya today, jana ulichana, sasa ni hangover
Young priest, asikia unaitwa Baha Young priest, asikia unaitwa Baha Young priest, asikia unaitwa Baha Sini wazimu batu sikia tunaga Baha Young priest, asikia unaitwa
Baha
Kini cheki na odi wa muranga
Eloi, mashada fangi gani Kamande, wakio itepa gospel hewani Mtoto o mama, before tuanze ni naswali Kwa kesi ya binguni neza nitetea kweli Genge ni mgenge for real Na njege ni njege for real Kasha I box life, mina juu na ni feel Sijai toa tail, na mikuli wana get
Odi woko, uni mapitio Majaribio Umetoka mbali, tega sikio Na leo, tuko studio
Masere, taniwa
Today, ona unakaa, unauliza mbona Mbona mawazo ya today, jana ulichana, sasa ni hangover Kesho ni zaidi ya today, mbona unakaa, unauliza mbona Mbona mawazo ya today, jana ulichana, sasa ni hangover
Zai holy water nikashika ja Warasta wote kweli wameumbwa na saja Holy communion wezi letanga na jag Wangu sema ati lado meni dump Da, da, labda uko dan Ba, ba, labda niko ba Niku tokia juu, labda niko bank Ilumi sema ati labda isasha bank Gun, gun, uskini na gun Juleo mtuwa anauliza kama ata ban Bang, bang, washa washa bang Bang, tang, washa washa bang
Masere, taniwa Ezikielere, taniwa
Ya today, ona unakaa, unauliza mbona Mbona mawazo ya today, jana ulichana, sasa ni hangover Kesho ni zaidi ya today, mbona unakaa, unauliza mbona Mbona mawazo ya today, jana ulichana, sasa ni hangover
DJ Mike K
Kapi official, Brazil Gas
Bye.
kanimbaya ni mbaya na kanimbaya si ni mbaya kanimbaya ni mbaya na kanimbaya si ni mbaya kanimbaya ni mbaya na kanimbaya si ni mbaya mimi na kama na ubaya kwanza juu ni kwa madawa
kanimbaya ni mbaya na kanimbaya si ni mbaya kanimbaya ni mbaya na kanimbaya si ni mbaya kanimbaya ni mbaya na kanimbaya si ni mbaya mimi na kama na ubaya kwanza juu ni kwa madawa
niko na taki ya bongi na niko chupi kata simamo kitoki na nina kondi kudaguda kino kidogo habongi sababisha madi kongede sishoni na madana manduki adi ashonde lanswari motola lazma abonde dunda runda maini na kanjodi akidai makuni apike kundi
kanimbaya ni mbaya na kanimbaya si ni mbaya kanimbaya ni mbaya na kanimbaya si ni mbaya kanimbaya ni mbaya na kanimbaya si ni mbaya mimi na kama na ubaya kwanza juu niko madawa
kanimbaya ni mbaya na kanimbaya si ni mbaya kanimbaya ni mbaya na kanimbaya si ni mbaya kanimbaya ni mbaya na kanimbaya si ni mbaya mimi na kama na ubaya kwanza juu niko madawa
niko rada makataza mukinya wangu wa dando kosodi dipini graffiti mepigwa na wambo kuchanganya makoro zilitepewa ganyando tivako mistishiki dini niko machuchu nitari kambinare jonas tingo za buju kana pele kwa dogo dogo kutolewa kutu ati mita nisikiza mkitoa na tini ndo kafanye kangoma toka washikie fit
kanimbaya ni mbaya na kanimbaya si ni mbaya kanimbaya ni mbaya na kanimbaya si ni mbaya kanimbaya ni mbaya na kanimbaya si ni mbaya mimi na kama na ubaya kwanza juu ni kwa madawa
kanimbaya ni mbaya na kanimbaya si ni mbaya kanimbaya ni mbaya na kanimbaya si ni mbaya kanimbaya ni mbaya na kanimbaya si ni mbaya mimi na kama na ubaya kwanza juu ni kwa madawa
ya kujingiri manje tunaona dim dim kuripoti kwa kichwa na pia niko sim sim sinapunguza nataka tumunde ya sim sim nimdunga ndong nimeseti njim njong sina haja ya kuselena niko madire nataka tukitoko ningore mamwiri nikiwa zundia taxin na meno za mbele bado na waganda bati mtoe kelele
kanimbaya ni mbaya na kanimbaya si ni mbaya kanimbaya ni mbaya na kanimbaya si ni mbaya kanimbaya ni mbaya na kanimbaya si ni mbaya mimi na kama na ubaya kwanza juu ni kwa madawa
kanimbaya ni mbaya na kanimbaya si ni mbaya kanimbaya ni mbaya na kanimbaya si ni mbaya kanimbaya ni mbaya na kanimbaya si ni mbaya mimi na kama na ubaya kwanza juu ni kwa madawa
natingika nkanugua epilepsy ambasada mbigi chocho fulani kando ya Pepsi tabaki stories zangu zimewaribia form tu hakuna mtu anachukulika vitu mnatoa cheki nataka ndoge mastika jothira ruke na si nisema mistari tamu hapa ni punchline ushadishitire kukina kahawa ndo feeling nasike gani kanilimea mabawa
kanimbaya ni mbaya na kanimbaya si ni mbaya kanimbaya ni mbaya na kanimbaya si ni mbaya kanimbaya ni mbaya na kanimbaya si ni mbaya mimi na kama na ubaya kwanza juu ni kwa madawa
kanimbaya ni mbaya na kanimbaya si ni mbaya kanimbaya ni mbaya na kanimbaya si ni mbaya kanimbaya ni mbaya na kanimbaya si ni mbaya mimi na kama na ubaya kwanza juu ni kwa madawa kanimbaya ni mbaya na kanimbaya si ni mbaya kanimbaya ni mbaya na kanimbaya si ni mbaya kanimbaya ni mbaya na kanimbaya si ni mbaya mimi na kama na ubaya kwanza juu ni kwa madawa
pom 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 yeah oh your boys anapenda pom pom chom 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 yeah first date anataka kunitrom anasema ananitaka so soon ananipenda venye mtoi upenda cartoon nimemtambua sikuzi mimi na mwita tycoon alianza kula vitu tangu akiwa class 2 sikuzi anajua stingo mpaka za mababu mpaka za babu acha ni come through acha nikae juu nikupe vitu feel good heshima ina meza msumari natulia u relax usijali natunga usimwage uhai nataka feel like unazirai kabla ufike saka kangwai ukisha rudi mtawe jidai pongi na ngwai taro hudai setiride lipua tuta limana bunduki setiride lipua tuta limana bunduki bakora bado ni magical imenyonga tai simenda shule eh ka empress ina dizon kafupike bama ndo chuma ifike mwisho hai ni ile idha ya kuchotana kunyonyana na kunyanduana yo kiseki
mengi na kubafua. Nanga so good itabidi tumenyakuwa kurarua. Yani kakana kene denya kaye kubindu kalange senje kama nyire paruti ya betalu chembe denya kaye kubindu shiko mwashene. Nanga so good punyeto nitaida mastanba ina wapeleka machoma umwana nyambiranga pumzi mubaika fu 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 seti ride lipuwa duta lima na bunduki lima na bunduki seti ride lipuwa duta lima na bunduki lima na bunduki. Unasikia napenda kitu na napenda kujidai. Anataka gabo zongo eneza gamu dishi faini. Likuzaga kinoa kidogo wa bandi. Unasikia nataka nini, anataka mujudu bang. Anataka pewe kitu sitofanya joa trend. Anatakia banana na stingo mingi za bench. Kinge usame kam, anadai ni msuke. Ni suke suke pungi pungi ni yeke matuta. Ti kwanza za mawax, kwanza za mauta. Saru ni medi, nasikia joni medi. Na fili ni kuambia manzo umebeba mati. Ati di, di, siva kwa ya titi. Di, di, napenda matiti. Seti ride, lipuwa duta. Lima na bunduki, lima na bunduki. Seti ride, lipuwa duta. Lima na bunduki, lima na bunduki.
Daddy, daddy, yo ni cha daddy, yo ni tamani kwanza nikiwa shamali. Siseti manyaru, sipendi mambaru, hakuna tofauti na kuishi na mababu. Daddy, daddy, yo ni cha daddy, daddy, yo ni cha daddy, 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 yo ni cha daddy, hey. Siati nini, daddy, daddy, yo ni cha daddy, yo ni tamani kwanza nikiwa shamali, hey. Nikiwa shamali, daddy, daddy, yo ni cha daddy.
Oya ni kolwe kitisha mzinga kadisa kijana. Ameingia kwa klabu kuchachisha. Cheza chini kablo kule bare na kimita. Kirizi ndanya nyumba unajua tushashika. Beat ni ya hitman cut na matap tap. Toki double tap kwenye snap toki rap rap. Mna yap yap mna nyap. Cheza chini ni kuitie bazenga mitakapwe.
Nimepigiwa tenje na madoki wa pumuani. Kapiga gondo matodoke kikaribu chwani. Kauliza mbona kapiulo mwanga kumwaga ndani. Nikani kautamu fulani toka likamu ni nani. Kacheza ndani nikani kwangu. Katibu makutumi nikadhibidhi ya ndani. Tabaki funguwa na sari ya mariduani. Doba ni mingi zingine juzi na kam.
Daddy, daddy, yo ni cha daddy. Daddy, yo ni cha daddy. Daddy, daddy, yo ni cha daddy. Hey, siati nini. Daddy, daddy, yo ni cha daddy. Yo ni tamani kwanza nikiwa shamali. Hey, nikiwa shamali. Daddy, daddy, yo ni cha daddy.
Juleo mini daddy, lazima mamanzi wa jiga. Kamera piga selfie, simu watch and kai middle. Sinajua mimi leo na stiffy. Duna mingle, do you live in kasupu sana, shinga flamingo. Nikisha kacheki na tamani kuwa indos. Mimi kuna yeye peke yake na katiko. Kanalia aki msuata cha izo. Lakini tuko wengi ni machumi na sprinkle.
Siezi hata esabu ya fika huwa perfect. Ongeza moja kwa sita ukianza wa kwanza. Dafu ni saba alafu kupanda sinaga haraka. Jumi upendaka tukiwa wawili kwa shower. Baby, baby, please nite papi. Daily, daily akidai kuni wai. Yuni saka tunangwai, mwambie bye bye.
Daddy, daddy, yo ni cha daddy. Daddy, yo ni cha daddy. Daddy, daddy, yo ni cha daddy. Hey, siati nini. Daddy, daddy, yo ni cha daddy. Yo ni tamani kwanza nikiwa shamali. Hey, nikiwa shamali. Daddy, daddy, yo ni cha daddy.
Double B, pachino, nina dema na zigocho. Kwa mzinga na re na re na mademo na zigoto. Ketisha kuzitoka zikishu kingi andom. Kujipini na zitema utaraduki wa on. Chachisha zikae kasos kitu ligol na dote. Katoto kando takapigua vimbo. Niko jing na majong seti fiti wambo. Mindo moto mijakom nalipuka kabom.
Maheta banana wakanya gia yende sana. Rusha kwa tubanju fika juu. Rusha juu dada banju katuna sema ni kudunda daily. Na cheki una jegi na bado we ni keki. Manyanga inachune kona debe. Wasupa tuwa teke lazima tuwa kembe. Na yobana iweze. Cheza chini take it down na pendo ki bounce. Piga pose na bambili bad clock.
Daddy, daddy, yo ni cha daddy. Daddy, yo ni cha daddy. Daddy, daddy, yo ni cha daddy. Hey, siati nini. Daddy, daddy, yo ni cha daddy. Yo ni tamani kwanza nikiwa shamali. Hey, nikiwa shamali. Daddy, daddy, yo ni cha daddy.
Mungazi zote zote leo tu ni
leo moda na vile takwangu leo juu sija sota katazinka meshika ni ya veve simogoka roro tuwa kwako akijipa na kutoka tuende mteko uneza tengeza kamusi kama una maneno jumrembo wako ananitaka sauna taka mengo sibisha nina gadabu tapoteza meno tapoteza meno
hey, daddy yo mambo vipi shori yo vile umeweza sezi mind to give flow jumami umebeba kama meli when I'm dark na sweet kama berry ukitembea zina bounce kama jelly
kisa unadai java the dits ninadai kumari net super kwa get anadai java the dits ninadai kumari net super kwa get anadai java the dits ninadai kumari net super kwa get anadai java the dits ninadai kumari net anaheza wakisana jing jing tukisinga tangu jana the painting wanna put it on kijana tukisonga na idha tunasonga na idha Maida,
down and a maida,
inawaka na ida,
inawaka na ida,
amebeba mabila. How you doing, Aisha? That the way you love the way you
feel. Oya, kina mtu mahali yake, mahali yake. Mahali yake. Mahali yake. Kama siko mtani basi nipate kwenye ba. Kwetu hewa stika ilipuliza neba. Kachumbari chapa kombia smoki ndani ya van. Kisha moshi mbili niko aire mkala kaniban. Digi digi dam zulu black utadak. Na mangoko wana behave kama duck Basta ya njao neza susi tumda Sasi tengisha tengisha mawolo lilo we muderu mokorino Mogi kimonyoski mpaka maalbino Kakipaka make up kana kam latino
Inaeza wakasana Jing jing tukisonga tangu chana The painting wana put it on kijana Tukisonga na idha Tunasonga na idha Tauna na maidha Inawaka na idha Mebeba mabila
Alright Shashi na bad Cheza na nare majama Shashi na bad Cheza na rada majama Shashi na bad Cheza na nare majama Shashi na bad Cheza na rada majama
Kistonga na idhani mkala
Na wakanyaga kanyaga na akala
Wee
ni kipara na unapara Tumeoga na unanuka tara Wana spreadsheet na Excel Positive vibe ndo katel Only the few ananiket Mfuko mandovu na jiset Blacks, chaba na kicheg
Inaeza wakasana Jing jing tukisonga tangu jana The painting wanna put it on kijana Tukisonga na idha
Badman.
Nimelan na kibeng
Masani ya mbele Wacha tukaende Zikate kate sana pia nanga tusongeze Wesi mzembe Baby we ni membe Umeivisha sana kanipandisi ya nyege Lakisha Kasonge sana limbe miya pana kimbiza Usisonge nikitema bado nitabambisha Tukiban maida Mashisha sasita Randa masista
Wee musichana bado jesnaba hali yako
Bumburusha Bumburusha sianda Bumburusha Bumburusha sianda Bumburusha
Put some respect when you mention my name.
DJ Mike K. Mike K.
Bacteria kidigas Minim ratchet na bamba wa manika
Cash cash minta kupa Midiva na kulika Kanite utafunguliwa Pia haga utazungushiwa SS Tazungushiwa SS Tazungushiwa
Cash cash minta kupa Minisaru na kulika Kanite utafunguliwa Pia haga utazungushiwa SS Tazungushiwa SS
Chapata mamako joto Ako on hit kama meko Nyoka mekam na likia hiyo busto Ikicheki rada kuna place ineza go Ati madami nataka hilo pango Pango tight when nyonga hiyo shingo Six inch go kwa deep mi nataka mo. When I'm going to kusalimia shikamo. Hamwasali na iskisi ya paparo. Rungu ngori mpaka inagonga iso minyo.
Cash cash mi ntakupa. Minisaru na kulika. Kanitei utafunguliwa. Pia haga utazungushiwa. SS utazungushiwa. SS utazungushiwa.
Cash cash mi ntakupa. Mi diva na kulika. Kanitei utafunguliwa. Pia haga utazungushiwa. SS utazungushiwa. SS utazungushiwa.
Tumekuja take over.
Music is my game. Moto sana.
Mana Batman. Mtara kabisa ndo ni mtoe joto. Tani ya nisa na uchitie roho. Hadi kwa miso na katia poko. Ukipakisho na kupiga koto. Ama
yes kidole sambusa. Yes kidole sambusa. Ama yes kidole sambusa. Yes kidole sambusa. Nima pambu bwazi na bambuka. Nima pambu bwazi na bambuka. Nukilia machozi panguza. Nukilia machozi panguza.
Hadi choko chrada gane.
Nataka mata, sista kata. Chuna chuna fudhi kutumia nelkata. Nataka mata, sista kata. Makedani tukisikiza DJ kata.
Mea nyap kijijini. Wakumi wasomi adi majini. Mashoshe mafiat wakudukani. D Kingpin toka sauti. Kuna nyisha damu mabatini. Magalde mwako jumi tini. Maboyde mwako chini inta kwa karing. Ai ring ding
mjara kabisa ndo ni mtoe joto ndani ya nisa na uchitie roho hadi kwa miso na katia poko ukipakisha na kupiga koto ama
yes kidole sambusa yes kidole sambusa ama yes kidole sambusa yes kidole sambusa
chura chura anataka tukupigwa veshwa pura pura kipa anadai tu Vanessa pura pura anapiga tu bila chesa sura sura anana jone memteka na kokota kipungi ai inachota adibodi teki vile kana soka inasungi ai mina teka tu tani njoki ai
nyap 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 wo tandika 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 kinyap nyap 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 wo tandika 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 kinyap nyap nani alo nani alo landa nani alo nani alo landa nani alo nani alo landa nani alo nani alo
namjara kabisa ndo ni mtoe joto ndani ya nisa na uchitie roho hadi kwa miso na katia poko ukipakisha na kupiga koto ama
yes kidole sambusa yes kidole sambusa ama yes kidole sambusa yes kidole sambusa
afande we hapa kuna kurutu ayaya na anakutu hapa mwe ndakulia mutu dogo dogo ndakulia mututu ngeusake ape unitabu kana nyeke staki masahibu kani miss misahibu kana anza mtuende taratibu
nima bambu bwazi na bambuka nima bambu bwazi na bambuka nukilia machozi panguza nukilia machozi panguza
na mjara kabisa ndo ni mtoe joto tani ya nisa na uchitie roho hadi kwa miso na katia poko ukipakisha na kupiga koto ama
yes kidole sambusa yes kidole sambusa ama yes kidole sambusa yes kidole sambusa
mama mama shiata
master
it's mangokode mangokode ninapenda mazetu mangokode right sisi ishi bila ngokode check it for mangokode 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 ninapenda mazetu
sejo mangokode. Sezi ishi bila ngokode. Cheki form ni mangokode. Mangokode, mangokode. Na wapenda wote wote. Nina ma vibes kakatele. Ni one touch, you are that ten. Nime tokleze ya zileza shantele. You ni mada na hamkosele. Na wadai akiwala. Zimenishikana siko mangwani. Na nitesa jo hivo haifai. Saina chora vile tutadundani. Mneza fanya nitembeja dirongani. Zile zetu na sitafadhali. Nitawa check it nitawa check it mangokode mangokode ninapenda mazetu mangokode. Sisi ishi bila ngokode. Check it for ni mangokode mangokode mangokode. Ninapenda mazetu mangokode. Sisi ishi bila ngokode. Check it for ni mangokode. Kila time magushoto miwasaka. I love your company kwanza after supper. Impress of divine you make me go gaga mani tiki taka liki ya naliga. Leo ni Thursday uleza mindyo papa. Emnajiweza no wanda mechi beba. Yuni bamba na padu stia was crash. Wasanduka mna feelings padu sisi cash. Leo ni kurodia na maniyo niyo cash. Kiko feb cheki vile shanza kumachi. Na mnaweza na pendeza. Mko kwa bebe na waweke lea. Nijawa
Shiba haripoko minapiga mimba juu kwa soko kanidiva lipwa una toto na meiva iza jumeni pisi bado sija. Shiba haripoko minapiga mimba juu kwa soko kanidiva lipa diva lipa lima diva lima lipa diva lipa lima diva lima lipa
kani pablo na madawa na kustoko na nguzu kikula dako kitu bako jilimpanda bako. Kamua kamua mina pendo kianua. Maduri mauta umesunda kakeguta. Panua kayanda kadokunda kapanda. Kitanda na wanda venye junda kakanda. Hamdulai zimeshika zimekwata.
Una chocho na meiva iza jumeni fisi bado sija. Shiba haripoko minapiga mimba juu kwa soko kanidiva lipwa. Una chocho na meiva iza jumeni fisi bado sija. Shiba haripoko minapiga mimba juu kwa soko kanidiva lipwa. Diva lipa lima diva lima lipa diva lipa lima diva lima lipa
Makonda mfota mbaka mangware. Anipe vitu nizichape mbaka siandare. Vile hips na madeba na mapongire. Ndazi kiss ndazi chum ndazi pandire. Pandire yani dandire. Shika ganji bana msupa nipe lungula. Nani aduka nani agari tu ni lungula. Kwa kanisa wako curious wana chunguza.
Una chocho na meiva iza jume nifisi bado sija. Shiba haripoko minapiga mimba juu kwa soko kanidiva lipwa. Una toto na meiva iza jumeni fisi bado sija. Shiba haripoko minapiga mimba juu kwa soko kanidiva lipwa. Diva lipa lima diva lima lipa diva lipa lima diva lima lipa
kapati ya keruma nimeseti kukumanga. Bado mikunyamba sana bado mikunusa. Na moti ya diva njoti anamea nanga. Mikunusa bado nusa bado mikunyamba. Nunu yako tight kama kukachango. Juwe ninganya na kupanda kama kanga. Nikipanda madimanga na baguanga manyanda. Ufisi sezi ficha na nyana kwa matanga.
Una chocho na meiva iza jumeni fisi bado sija. Shiba haripoko minapiga mimba juu kwa soko kanidiva lipwa. Una chocho na meiva iza jumeni fisi bado sija. Shiba haripoko minapiga mimba juu kwa soko kanidiva lipwa. Diva lipa lima diva lima lipa diva lipa lima diva lima lipa diva lipa lima
Mike K is my name. Music is my game. Molto sana.
Bu
bobo nyusto.
Kusafi shika diko shani wadhi bobo nyusto. Jua kali tunatoka kalifka ni fisi ngorea. Peleke BBC alafu sefi na kadem na badaya visit. Kana dai tam tam
tam tam
tam tam kana dai tam tam
tam tam
tam tam kana dai tam tam
tam tam
tam tam kana dai tam tam tam.
To the top tuna rap, to the top ni sari tuna like. Luku tuna like kwenye club, kwenye lak tumedungia. Madem fiti na wanajongea. Nisari moto fiti tunachapia. Wakibinda, dis tunatungia. We chura bora ganji unavulia. Kujidai tu soft kama ngamia.
Luku safi shika giko shani wadhi. Bobo nyoso jua kali tunatoka kalifka ni fisi ngorea. Peleke BBC alafu sefi na kadem na badaya visiti. Kana dai tam tam
tam tam
tam tam kana dai tam tam
tam tam
tam tam kana dai tam tam.
Sina hang saba six position hapo ni hadidon kakishika shika mana hapo ni hadidon iskije kwa figo amwage hadidam
kana dai dam dam
dam dam
dam dam kana dai dam dam
dam dam
dam dam kana dai dam dam
dam dam
dam dam kana dai dam dam dam
nimsuka nikamteka nikamsesa nikamfanya mateka kiubendeta kunipa misuku chekesha nilipenda sipungi ya kireja reja nilipenda na misinge mcheza bora nimejikenda awe amejibeba makola na maduba bado kuserereka nipe karatasi na dai kuchora agenda
kusafi shika jiko shani wadhi bobo nyoso juwa kali tunatoka kalifka ni fisi ngorea peleke BBC alafu sefi na kadem na badaya visiti kana dai tam tam
tam tam
tam tam kana dai tam tam
tam tam
kana dai tam tam
tam tam
tam tam kana dai tam 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 kwa mata ndio tycoon pam kama baluma demu anajua na wapamba kikatun ama pia marun maua tia babu kata maji buda cheki chingrin bloom moonsun na misun vile tunatune na mapala ni mabafun crack tukirakun babu bloom moon moonsun coming soon babu crackun sabun
nina dai tam tam mina uma ham ham kani shada paf paf kani nyonyo kam kam nina kutu dry dry nipe dudu hai hai na kadem shai shai kana penda tam tam piga munjo chum chum mina penda nyam nyam yo mina penda nyam nyam eh. Mina penda nyam nyam kanadai 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 kanadai.
Luku safi shika giko shani wadhi bobo nyoso juwa kali tunatoka kalifka ni fisi ngorea. Peleke BBC alafu sefi na kadem na badaya visiti kanadai tam tam
tam tam
tam tam kanadai tam tam
tam tam
tam tam kanadai tam tam
tam tam
tam tam kanadai tam 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 kanadai tam tam
tam tam
tam tam kanadai tam tam
tam tam
tam tam kanadai tam tam
tam tam
tam tam kanadai
Mike K. Mike K.
Magic's anger on the beat.
Ni manguai, daraturi adi avue tight.
karo nasikia ati we seem tight. We ni mtaro, tuwa zinashika kwa baro. Ah, anaitisha kimjango, hii ni kidungi kibonya kiparo. Waro, umerunda, unaseti adi mandom. Vajo, ai, mindio fao. Ai, 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 tujisunde kwa ao. Pa, 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 inama kwa paro ni upepete. Ati tua ni kinyaru kililupuka, ni mambegu walifungiwa wanastuka. Tua makarao kunyambisha, ustake ona vile manze jano alichatisha. Nilingia pua umekalikuwa kavajo, ini mbaya sani tateji kufanyi wakavajo. So mrembo hizo nguo utatoa toa, bedroom buli zangu ni matua tua. Design ya baruti usikijo mi ufia tua, nandiyo ni mwasili usikini metua tua. Tumuyo chike na vibrate na kaiko silent italia, na sazili ni mejimedicate of kingdom yuji aminia. Kidrisam na wote wanatoka wameridhika, na bado ni mwasiti wote wanatoka wamenyanyarika. Kati tua kwa ningua imewekwa petroli, tua tua amejibeba ni kama ni lori. Tua kwa niyolika imetepwa, nimeanza kumisbehave paka nikana hebwa majamani. Tua
K. Follow him on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Mike K.
Who you dem man and jig? Aja, aja, at the checkies and jig. Aja, at the checkies and jig. Aja, at the checkies. Oh yeah, oh yeah. Nifoka master, na bonga chafu nika nimemeza duster. Rungu strong CD yangu huwa plaster. Sika maraka kama projo za gava. Madem wengi kama Solomon. Ukiwachwa basi Solomon. Kama David, Buddha, mi Houston. Kanibash niko ndani kama thong. Hey. Nikimkemba na mwaga madha mange. Akiteta na kimba dake. Abdala kasimama peke yake. Akona haga hey. Lakini ati cheki hizo njegi. Minapenda hizo njegi. Huyo dema na njegi. Ati cheki hizo njegi.
Na zinasa tu kama keki. Ma twins mina zipopasa kila weekendi. Already nisha simama mini mestedi. Majegi zimesimama kaeva ready. Mdem unajegi mbaya mbaya, na wengine wanadai kuzi haya haya. Umebeba tools wamebeba waya waya. Ukifika mdani wanagwaya gwaya. Keki ma ting ting vile zimebonda. Zina size bigi mina shindwa tukubonga. Baby aheri bi ibed koda. Kaaneno jegi inarosha inyoka.
Ati minapenda hizo njegi. Huyo dema na njegi. Ati cheki hizo njegi. Ati cheki hizo njegi. Ati cheki hizo.
Bila jaba niko macho kama Martha. Kopesha tala tununue kishada. Supu ya jaba na sembe ya jana. Siaka kitungu jumacho isha nyanya. Kani jegi, mindio pedi. Si energizer juniko ever ready. Hini origi, sika za Stella. Na ex wangu siyo Della. Bashi meshika na midi na kegosho. Hadi moratina na kunyo na kimosho. Hatufanani ka ulipo za lojo. Na nikipita hey, maboy wana.
Ati cheki hizo njegi. Minapenda hizo njegi. Huyo dema na njegi. Ati cheki hizo njegi. Ati cheki hizo njegi. Ati cheki hizo.
Kote kote, jina bigi wa utambua kote kote. Kote kote, kote
kote kote. Chafua sin tukifika kote kote. Kote kote, kote kote. China bigi wa utambua kote kote. Kote kote, kote kote. Chafua sin tukifika kote kote.
Simu wache ni waroke hadi shoke. Kuweni wapole na mtoboke. Mine master route zote. Tuanzie mbote na dondoka stage zote. Na jumpstart kile na majama kama forte. Itabidi waokoke. Water to wine hang down. Quarter to nine man down. Bow down. Ni show nani ana land down. Kutoka downtown.
Wati ajira undis pigwa ndole. Kiali sizi teka na kwa choche. Chafua sin tukifika na ni kuote. Toka east, west, north, hadi south. Kote kote, kote kote. Jina bigi wa utambua kote kote. Kote kote, kote kote. Chafua sin tukifika kote kote. Kote kote, kote kote. Jina bigi wa utambua kote kote. Kote kote, kote kote. Chafua sin tukifika kote kote.
Kali noti na die ni okote. Kani noti si die minisote. Kukafunga misifikishi fote. Ukija sisa nipote best choche. Jina die mala die die. Kwa ndai iko nini tunavai vai. Mangwai nana kutu nyege full full. Walai operator kuchafua iko nini my guy.
Si die tuka haba si die wakukinda. Na die tuka moja kazuri ntakalinda. No wonder niko book like smart na wawinda. Na bado tutalanta kimswad mina imba. Waliona na omoka wakaanza kukachuki. Tulapiga tumaluku lakini sipiki suti. Nateka dem yako maeria na kula pusi. Alafu badeng nakapangia harusi.
Wati ajira undis pigwa ndole. Kiali sizi teka na kwa choche. Chafua sin tukifika na ni kuote. Toka east, west, north, hadi south. Kote kote, kote kote. China bigi wa utambua kote kote. Kote kote, kote kote. Chafua sin tukifika kote kote. Kote kote, kote kote. China bigi wa utambua kote kote. Kote kote, kote kote. Chafua sin tukifika kote kote.
Soko soso, soso. Watabunga ngoso, soso, soso. Zile za orosho, shosho. Kunani, iko kwa soko. Ina mali, neseti kwa mbosho. Homnya kanjing, juta oni kwa kanjing. Mina kiting, juta wa iko kwa ching. Seti kitil, ndeku wa shetu kisini.
How are you, sir?
Ndeku wa shetu kwa sin.
Kwa daro mindo chopi na mindo wanakopi. Mistari wanatema buda sahi hazidoshi. Wasupa wao, wote wote na wapiga doshi. Mazingo, zote zote aditowe moshi. Mito kaga kayole na sijiku piga hodi. Nipate po masimba jaba biska no na rodi. Na mogi, neshi ya wokovu. La Jehova wanyonyi, choche na koko ni mandole ya kimoji.
Wati achira undis pigwa ndole. Kiali sizi teka na kwa choche. Chafua sin tukifika na ni kuote. Toka east, west, north, hadi south. Kote kote, kote kote. China bigi wa utambua kote kote. Kote kote, kote kote. Chafua sin tukifika kote kote. Kote kote, kote kote. China bigi wa utambua kote kote. Kote kote, kote kote. Chafua sin tukifika kote kote.
VDJ Jones ana chafua kote kote. VDJ Jones ana chafua kote kote.
Kibiriti, chona, kani fimbo ama miti, konya, kani kubwa na ikuliki, koma, na kukembea kwa kitu, choma, kaina washa kibiriti, chona, kani fimbo ama miti, konya, kani kubwa na ikuliki,
chongo,
niko matao,
na minataka,
chodora sasa,
ha! Nyoka ya shaba
kadibeti lazima na imada marathon ni lazima atangada seremala so na ipiga randa si mini kaza na ikula kwa veranda nipe head gani jome make mine funga mlango shika mu on time number 7 figure 8 kula 9 leo ni lazima utakamara 9
chunga nyoka sana inatisha kuche na wacha stripes tatu Adidas hakuna dawa hakuna kupona tukujua kitanda hakuna kusonga shikili hapo vile mzea nataka sauti nasikia tu ni ya paka piga kelele jirani wasikie nyoka ni ya shabe vinyambie nasikipe nyama na kikidai nyama kwaza msupa kaza kunyi apotai nama nasakatai nama sikatai mama leo kamari mchoza rungu apotai tana goma na kukembea kwa kitu toma kaina washa kibiriti chona kani fimbo ama mitu tonya kani kubwa na ikuliki koma na kukembea kwa kitu toma
kaina washa kibiriti chona kani fimbo ama miti ponya kani kubwa na ikuliki
chongo
iko madao
nami nataka
nyoka nyoka chodora sasa enga enga
nyoka ya shaba
check mimi ni pedi wa mapedi napenda minji mahaga bigi kitu napiga kuni kuni hadi kutwa sema fuck boy kucheza chini na huku chini nimebeba kitu piki wanaogopa mimi nikafira nishaidombo za wangui akachizi
you guys, I was a fast motherfucker
yeah, niko kwa sauna na nimewasha loud tuko zile area nyimwezi kukua allowed tuko tire na mangyozwa na marasa round VIP zile area zinanga makrowd CTID bado niko around niko kubwa sana utadhani ni madharau niko uku wakana na rarua maraya chikado pita na fans ruka mawai niajika mene kamni kukiz hisi kameme kamna takibe sina kirende flete kirende
nasiki penyama nakikidai nyama kwaza msipwa kaza kunyi aputai nama nasakatei nama sikatai mama leo kamari mchoza rungu aputai tana goma na kukembea kwa kitu toma kaina washa kibiriti chona kani fimbo ama miti konya kani kubwa na ikuliki koma na kukembea kwa kitu choma kaina washa kibiriti chona kani fimbo ama miti konya kani kubwa na ikuliki
chongo
niko matao
nami nataka
chodora sasa ha
nyoka ya shaba
napiga shasha dekili na toboka nikipiga mashot minasikia kukunyonya na sita mind huyu manki ukinyonga nikushike matai manze manzi unabomba asha mwaga na sijashika paja asha niguara na sijafinya paka bonge la duba na dai kuikuta shada za juja manze zinalipuka ni mimi na we hiyo haga
What's up, guys? This is DJ Spencer and NXT and Dylan. This right here is the biggest jam.
DJ Chilla, bro. Check it out on YouTube. Instead of me, one dick about on the talk daily. Nasiku is the one that's been shining at once. A form of Sangu Kwane Kutulana Wanati. Loco, Fenda Tukashiki Shaki Bebe. Boko, Boko Singu Kam Nikuteke. Boko, Chora Saba Pasika Dambe Chilobo. News tell my Urupe Zekwende. Team, Narien, Pasit on the phone. Narien, basic on the form. Steam, Narien, basic on the form. Zikishika itanguko, basic on the form. Steam, Narien, basic on the form. Steam, Narien, basic on the form. Steam, Narien, basic on the form. Zikishika itanguko, basic on the form. Bila nimekuja nimekampandizia. Umeshukisha pia pazia Nataka ni kusasi kama tu bajia Nadeku kulipua leo kama tu waria Napenda kizungusha itina katika Nasia unapenda kushikisha idisha Tinga ukichaza junapenda izo pako Telu na nyonyesho na nipeleka kidato Jumu bakitu nyumberu husa kwa madhako Yesu unda kushika jabana budako Anika, anua, pinduka, rombosa Unama, inuka, chaza katapila Ushara, usha jona alikuwa amedose Kito imepaki ni kumpatia dose Na kuja kuharibu leo buda boss we julia buda boss Team Narien, basit on the form Team Narien, basit on the form Team Narien, basit on the form Zikishika itanguko basit on the form Team Narien, basit on the form Team Narien, basit on the form Team Narien, basit on the form Zikishika itanguko basit on the form Na bila unacheki nimekamu na kishada Juu ya kishada nimeongezea kijaba Kijaba na shikisha na warasta Mamuru wanapendanga kushika madiaba Mdogo mdogo tukivuta izi mafuaka Na kila weekend tunapendanga kuwaka Kufuta kinyaru buda boss tukunyanya Hata bila tikiti tunapika tamasha Kitu aina license basi wepeana Ukinyimwa buda boss basi wetembeza Ukicheki zimeshika basi weteketa Kamdiki digi kwanza bila kamebeba Kamdiki kwanza bilo nazikuenda Kamdiki bigi kani momo na mteka Kamcheki cheki nguna bila nalegeza Changu na wako mini na mkemba Noki nuna sister kwa pia na mteka Leo ni majani sema tuni kwa ketepa Na mdani na nukisha arufu ya denja Na wesi mwanume kama unuki kishada Team Narien, basit on the form Team Narien, basit on the form Team Narien, basit on the form Zikishika itanguko basit on the form Team Narien, basit on the form Team Narien, basit on the form Team Narien, basit on the form Zikishika itanguko basit on the form Narien, basit on the form. Team Narien, basit on the form. Team Narien, basit on the form. Zikishika itanguko basit on the form. Team Narien, basit on the form. Team Narien, basit on the form. Team Narien, basit on the form. Zikishika itanguko basit on the form.
boo come through na yo mzinga niko kijani na mabeshte zangu sita bana mamuvi na udaku ndo kitu tunafanya come through na beshte zako tujibambe bana
nitaweza acha tancho mbeshe kanyama nipige jonte ashike joka veve na jaba na come through na wase wa power beshte yako kumaura cheze chini bana
sawa unasema karo sijali leo ayuko bana last time suli cheki aliangusha sana kaule beshte yako wa my feelings bana kitu cheki pamojo kula moto sana
chorea mutu wivu wajinyonge kamba kwani utashinda kukijali morio na mama uneza pata mekunoki hata juni truth unajua umehiva bana
we kwendo umeanza kunichocha sasa umefika wapi unaniweka sana himzuka niko nayo ikishuka bana baby boo acha ufala hebu fika faster
baby boo come through na yo haga bana baby boo come through na yo haga bana
baby boo come through na yo stick your power baby boo come through na yo stick your power
baby boo come through na yo haga bana baby boo come through na yo haga bana
baby boo come through na yo stick your power baby boo come through na yo stick your power
knock knock baby guess joni nani kwa mlango ndozi msinga kikisha zimeanza kuwashika ala kwani mlikuwa mshaanza kuiva no wanda ama yanks wanakatika kabando
karibuni msijali tulianza mapema hizi mizinga zitakafunga kama kilemba na sija jana kwa klabu linikosea heshima si uko hapa hebu nisikie vile utasema
ah hizo ni matisi rani dema alikuja selfie akanikisi yani nani tu si unajua mimi siwezi kuhanya kwanza come joni keshi keshi hizo mapaja
ngoja tulia unanipeleka mbio yani na bahati waga nimekustedi yaki we kijana utakuja fanya mimi kreki come tujibambe kabla wase wa bleki
baby boo come through na yo haga bana baby boo come through na yo haga bana
baby boo come through na yo stick your power baby boo come through na yo stick your power
baby boo come through na yo haga bana baby boo come through na yo haga bana
baby boo come through na yo stick your power baby boo come through na yo stick your power najitoa nifate hapa nje kwa ndai tushukishe gaji tabidi tuseti kingwai keja imeshona na kuna vile nadai talks nika tunatoa na uhai walai
ah hiyo kuki kwanza itunai skipping shashukisha na kulisha we mtoto wa mine tuno legeza ni kuchape kiboko na pipe
kiboko na pipe
yes kiboko na pipe
go down for me nikibasi open for you up and down vile nina twak on you oh my gosh Dubai in a club for you baby boo don't move I'm coming through
hey, my queen darling Nangiza muhogo kwa kisha gi round 2 wanze tena kusaga napenda ukiwa mnasty after this tunaenda straight to kwele steam ya shower baby boo come through na yo haga bana baby boo come through na yo haga bana
baby boo come through na yo stick your power baby boo come through na yo stick your power
baby boo come through na yo haga bana baby boo come through na yo haga bana
baby boo come through na yo stick your power baby boo come through na yo stick your power
DK Mike K
Sanundu ikusi na fude na yo siezi kula kavu Chume la lendani ice kizie kwa mbavu Tomboda ajimwagie madafu Njoti yangu ni shasha panyaru Chubui nazama Chubui cheki isha ganda Chubui aliringa na namba Chubui cheki asha mangwa
Mojo man akizime shika man Gwelo shash akitisha zima man ai. Niki petre tisha pita pan Katkani baku na pinga ina ban ai. Mojo man akizime Shika man, Gwelo shash akitisha zima man ai. Niki petre tisha pita pan Katkani baku na pinga ina ban
Pigo kumbi na spanyo wa oyole Shika chuki ziki shika unitole Na kwa muti paka epigwe vidole Na manjuti migi ni kumwaga kore Ana haka bigi sura ni akode Pigo kishuti niko daru na chachisha na atoti Mode wangu anakuja daru na kohoni Tapika kwa sing adibudo mwagenjoti Mabrika mchezo ya watoto na mingori Mapatika zote zimejazo na mangori Mabigiji zote zimekulo na madogi Kijiji yote shambuliwe na kimbo
Mojo mana kizime shika man Gwelo shash akitisha zima man ai. Niki petre tisha pita pan Katkani baku na pinga ina ban ai. Mojo mana kizime shika man Gwelo shash akitisha zima man ai. Niki petre tisha pita pan Katkani baku na pinga ina ban ai.
Koni nifi nifike koinange sokoni. Dudha ni bigi buda kichwa sioni. Chapa hiyo kitu hadi atoe maoni. Kama bishe zake venye uli bishe jikoni kabla sapa ifike kabla vena ishike. Sunajua mini dume napenda vitu za kike na unazo. Kwanza venye nipo ina pip mlegezo. Nikubomowe ni kujenge kamjengo. Na venye nimesedi mujulus nina lengo. Na vix iko hapa nili kujana kingo. Siyezi chapa dry kuna majimi gingo. Nimejeza ngeus album status ni single.
Mwalu mana kizime shika man Gwelo shash akitisha zima man ay. Niki petro itisha pita pan. Katkandi baku na pinga ina van ay. Modo mana kizime shika man Gwelo shash akitisha zima man ay. Niki petro itisha pita pan. Katkandi baku na pinga ina van ay.
Modo man nimeka mna kiplani. Edu man saka biz tukabani. Maitha tujikata ndo wa wang. Siwa gote juma njuti utapakwa. Anakani kora, kona kona kora. Nako kora kona kana kani kora kora. Anakani kora, kona kona kora. Nako kora kona kana kani kona kora. Msidika shika bole mokorino hao. Kiti na gonga na sisiki uchungu hao. Sitika wada baki ya inyuru nao. Ingo mitashika dichezo inoro na
Modo mana kizime shika man Gwelo shash akitisha zima man ay. Niki petro itisha pita pan. Katkani baku na pinga ina van ay. Modo mana kizime shika man Gwelo shash akitisha zima man ay. Niki petro itisha pita pan. Katkani baku na pinga ina van ay. Modo mana kizime shika man
Nikikukamata, vile wataka, vile wataka, sema vile wataka. Nikikukamata, vile wataka, vile wataka, sema vile wataka. Nikikukamata, vile wataka, vile wataka, sema vile wataka. Nikikukamata, vile wataka, vile wataka.
Hawa mangeo zona chachisha na kuanda gize. Si ready for me what time is mama. Hizo sileto zina nipandisha nyege. Mgongo wazi utadhani ya ningege. Nikona sets unajua mini wembe.
Vile wataka, vile wata, sema vile wataka. Nikikukamata, vile wataka, vile wata, sema vile wataka. Nikikukamata, vile wataka, vile wata, sema vile wataka. Nikikukamata, vile wataka, vile wata.
Come on baby, sugar sugar. Napenda vile unavozuga zuga. Kichwani mwangu umeniroga. Ah, umenikoroga. Na vile unavotingika, tingika, tingika, tingika. Watu wote wanajazika.
Unanipandisia, mina panda naisia. Nashinda kuvumilia, nihurumie unanavo familia.
Nina tako nipe tena, tena na tena, unipena mapema. Mwenzio nashindwa kuhema, nikikuona najisikia tukutema.
Mama sema, kama utanipa tena. Ah, ah.
Sema vile wataka, nikikukamata. Vile wataka, vile wata, sema vile wataka, nikikukamata, vile wataka, vile wata, sema vile wataka, nikikukamata, vile wataka, vile wata, sema vile wataka, nikikukamata, vile wataka, vile wata.
Si huyu pigi sana penda sana pongi, akikuride nika ako juu ya dongi. Hilo boko nika ya punda mulia, ikikutonga huwezi kufumilia. Ka unadao tuliza sister ya Jeremy, alini rank number uno kwenye ngeremi. Inakupi
kukamata vile wataka vile wata sema vile wataka nikikukamata 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 vile wataka vile wata sema vile wataka.
Nani no kusama, 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 nani no kusama
kujua kasiko. Chuo nilimata but bado klasiko. Fando kusema kupepeta kijiko.
Nani ndo kusema?
Gizani, madhina, madhina nimeishi mashidani. Chosho kanilea na mashida mingi flani. Na kugoja idha yako tulishi kanisani. Kani come up justice nimeuma. Vijana kutuwa mojo yuuma. Jesus web, amini ya gathe kiufogo dhari. Sema meni fanyike kifogo dhari. Blessings mwagike kiunadhari. Msitulie tutachishe. Jesu ne muadhani. Na ne muadhani. Jesu ne muadhani. Na ne muadhani.
Slani, then you manishikilia toka mbali. Kani chuo mgutupu kama punda. Kijijini watu we walibonga. Na wazazi walikuwa mehunyuka. Na masizu waliishi kwa wakunga. Wangi wao walitai kunivruga. Ne waomba wanasema nina pupa. Sasa cheki blessings ina jai fufa. Umani bless wanasema guy fafa.
Jesu ni muadhani.
Amen.
Ni muadhani.
Amen.
Jesu ni muadhani. Ni muadhani. Ni muadhani.
Amen.
Bila ye left me.
Two pays ni mebohe. Bila shua bet ati nitajohe. Pumzika sita kankuwa mbea. Kumzika katha nintaozea. Blessika na shukuru minamea. Kisma tushoshu niombea. Bila ye ningekuwa na teketea. Injili singekuwa na nyejekea.
Saitani awe. Chena life yangu kaze. Nishajua gone top for them. Kila mtu mita bazen. Yeso ne muadhani.
Amen.
Rejoice in the Lord, always, and again I say rejoice.